Tezi. Wanangu mangi hapa. Nikona mwanangu manenzi.
Touch.
Set ye.
Yeah.
Oa, ninaishi geto moja na wanangu nikipata chao changu hatuna chochote, tuna plani na tunaamini Mungu. Oya, wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey,
wanangu.
Oya, wanangu so smarti, afu akipata ball so choyo wa pasi. Changu chao changu kilo safi. So wale wanao wenye pigo za kinafiki. Hey, afu wanangu tunashare vingi, hatugombani hata tukishare peace.
Wanangu wao
washanitoa polisi, muda mwingi ni jokes na vibe nyingi.
Hey,
kwenye mvua ya ubaya mi wanangu na wajua, awasubiri mwamvuli wananikingia kifua. Nikiwa nyuma wanangu wananiweka mbele, kwenye majanga wananitoa kama mchanga ndani ya mchele.
Hey, wanangu ni zaidi ya jeshi la kunde. Yupo mwanangu Bugatti kibonge, bita kipiga titachi usiumbe. Basi tusiumbe.
Naishi geto moja na wanangu nikipata chao changu hatuna chochote, tuna plani na tunaamini Mungu. Oya, wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey, wanangu.
Afsi watoto mtani kutafuta tuwezi choka, tunapambana nyumbani kuswena fake smile. Sometimes deshi, atuna keshi, tunampiga stiki anachezesha tunaishi.
Ukitako poe zuri winga kari yako, kusafiri na mwanangu mbezi kevo. Kisikia dude ili ni komina dayo, uspite na bebe yako mi wanangu mabisho.
Wanangu wana uzero, wanangu makomando, wanangu kazi yani 724. Wanangu kasheshe ye mitungi muda wote, minajitupa mbea kwa mabula nika ukote. Tunategemea na tuko lil sio fake, naleta kokoto na mchanga wanangu naleta cement. Afu kikata tamaa, wanangu wanaunga tamaa, baada ya masaa tamaa inakata tamaa.
Ehe, wanangu ni zaidi ya jeshi la kunde. Yupo mwanangu Bugatti kibonge, bicha kipiga titachi usiumbe. Basi tusiumbe.
Naishi geto moja na wanangu nikipata chao changu hatuna chochote, tuna plani na tunaamini Mungu. Oya, wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu,
hey,
wanangu,
ah,
wanangu.
Faida, oya, awa mimi ndo wanangu wa faida.